True love is not true if you believe it's not true. Yeah, me no.
I'm trying to kick it, you're Mr. Miyagi.
Fitch a love, and I know you're so amazing. Sigenda kukulimba, sigenda kukusubiza sanyuli singa. Tujia kukawa, tujia kusika. Tetuliba, tukirivu, uchimanya, tujia kwesobyanga. Kusobya, mnanga tosibabu, sungu sonyi wanga. Nekijisane, vena soka kukuganza. Alibali mbawa kusababa nekakoza. Kukwenda ira, mumazima kaka tonda. Ndiwa kwa gara mpaka sitani lwarifa. Dia ficha love, ficha love. Dia ficha lover, jelava now yeah. Ficha love, ficha love. Dia ficha lover, namu huko mesenga. Dia ficha love, ficha love. Dia ficha lover, jelava now yeah. Ficha love. Ficha love, be a ficha lover. Namu huko mesenga. Gonna be your best friend. Yire wa mubiri, mubuli chimu chukula. Never give up on you. Ya kuwera o, kuhanire kukunaru. Akena tuwe to see you. Kumacha nga wakazuku kanko fumbile kukakofi. Ya kuwasiri na chenonya kusi. Nga mazo kufuna okuja kukukisi jeni. Enda kukulinda. Enda forever never choose you. Aika tonda tata bambire to muntu wange. Enda kukulinda. Enda forever never choose you. Aika tonda tata bambire to muntu wange. Iyo ficha love, ficha love. Iyo ficha lover, iyo ficha lover nawe. Ficha love, ficha love. Iyo ficha lover, namu huku misinga. Iyo ficha love, ficha love. Iyo ficha lover, iyo ficha lover nawe. Ficha love, ficha love. Yeah, bitch, I love her. See, I have the past, I've had people. I've made a lot of mistakes. Nah, yeah. Let me walk out on the ground and become ya. I'm on our different. Yes, I go. Okuba, I sing, I yo, cause I know. Do you deserve the best? Hey, you son, even a soka koku ganza. Bari bari mbawa kusa baba neka koza. Kukwenda ira, mumazima gaka donda. Ndiwa kwa gara mpaka sitani lwarifa. Antiru leke viki doli ya duraisi. I swear, antiru leke viki doli ya duraisi.